Naitwa Ranjo, naitwa nani? Wewe unaitwa nani? Hivi unatoka mtaa gani? Wewe mtaa gani? Hivi wewe mwana wa nani? Wewe mwana wa nani? Muda wote umekwaga wapi? Wewe umekwaga wapi? Naomba usinipe kisogo, nataka nifungue wangu moyo. By the way, ninamiliki gari na sasa lipo gereji kidogo. Attention, attention, baby, can I get your attention? Mi sino baya, sino baya, just wanna give you some love and affection. Sijui unako wapi, ila naomba nitembe na wewe. Nina mengi, ninataka niseme na wewe. Sijui unako wapi, ila naomba nitembe na wewe. Nina mengi, ninataka niseme na wewe. Nataka seme na wewe kidogo, seme na wewe. Nataka seme na wewe kidogo, seme na wewe. Na wewe. So baby please, so no turn. Namaanisha nachosema si utani. Unanimaliza mama. Watu fan wanadai nikuwache unatoka na fulani. Mbona bila bila mama? Tuna nyumbani, dada ameanda kachori nile nawe. Kisha maishani paliliishie birikana ikiwa nawe. Au koko bichi tupunge upepo wa bahari. Mombasa Malindi tukale zo kachili jamani. Mama Tanzania wapi, ila naomba nitembe nawe. Nina mengi, ninataka niseme nawe.